bye. Niliambiwa hii maisha itaki pressure, ukiwai chance ya kutesa wetesa. Shida za kukie sabu moja pesa, hiyo ni ufala ziki kamzi wisha tena. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ngori sana. Uwanga bad, ukitokwa mpoa, na hesabu zako zilikuwa utamuoa. Uwanga bad, atilandia na kungora, kitinga na kufuli huwa pressure we ngoa. Uwanga bad, juzi nimewaipake, vuruga vuruga teki imebaki zate. Atire zena mintarudi tumboka, nikiwa izingine chafua mbogi ile proper. Cheki 1-2, hesabu zangu 1-2, shugulika zako mina jipanga kwangu. Cheki 1-2, hesabu zangu 1-2, shugulika zako mina jipanga kwangu. Uwanga bad, ngori sana. 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 Gideon boot and a khaki suit, naweka ngori chini steam na pandisha juu. Gideon boot and a khaki suit, mrasta hana mambo na tingiza kichwa tu. Babylon system inatulia mayuta, wajui tukorada tutarudi round 2. Ni mandamano brother vuta tiaga sachu, zetu ni makali sisi si marachu. Cheki 1-2, hesabu zangu 1-2, shugulika zako mina jipanga kwangu. Cheki 1-2, hesabu zangu 1-2, shugulika zako mina jipanga kwangu. Uwanga bad, ngori sana. 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 Gideon boot and a khaki suit, tunaweka ngori chini steam na pandisha juu. Gideon boot and a khaki suit, mrasta na mambo na tingiza kichwa tu. Gideon boot and a khaki suit, tunaweka ngori chini steam na pandisha juu. Gideon boot and a khaki suit, mrasta na mambo na tingiza kichwa tu.